kun sagale America saganta afan oromoti. ሰዓት ኢትዮጵያ ትገልገለገለ ሰዓት ለማወለካራ ሀንገ ሰዓት ሰዲት ሰገለን አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ የሮመረ ዊጣታ ሀንገ ጂማታ ትራዲዮኒ ዳፍ ቴሌቪዥንን አስ መጋላ ዋሽንግተን ራከን ተምሳሶ አመጀል ቀበራ ከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ሰገንታ ወን ጂማታ ካራፍ ክንደፈን ከንከሱ መስዋን ምትኩፍ ቃዱቲ ወዱፍ ሰገንታ ወን ሀራፍ ከምኑከሳ ዳበን ዲመ በቀጥቶታ ከን ድኛ ጂማት ሀራ ኢብሰባሴን ቢድሩወን አፍር ከነን ጅቡቲራ ጎዳንቶ ተፈአኒ ገረ የመንት ኢማላቱራን ሰበቡ በሃማንጋላ ነረትከን ዲዲሙን ሬፊናሞታ ለማ አርገሙ ከነን ዲበተኩፍ ሰደት ተሚጃታ ንሞመዩ በርባደማ ጅሩ ጀቹሳ ቢሮንጋሊ ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ነሞታ ኢዳን ግብራ ኢሳኒ ረጅሩ ዲያ አከምባኔፍ አጃጃ ዶርኪ ኢትባሴ ረጀቹሳፊ ከነን ብሮስ ኢስምብራንገኛ እንገቱ ሙረሰገንታሌ ኬኛ ትንወሊንቱራ አመደበሬን ካን ኦዱቲ ኦዱ ሐራፍ ከምኑ ፊሞ በፍቃዱ ሞሮዳ
بدرو وانگو دانتو تهي دوفي اني بيا جيبوتي را غرا بيا يمنتي امالا توراني افوري غلان راتي غرا غلاني نمو ني لمدو اني نمو ني تبتو كوفي زدت تمي جان تا انمو با كبوتي نساني اكا همبه کمني لابن نموت موتا غمتو مني دم غو دانتو تا اراتي حجتو جماتا راب ابسي جرام بدرو وانگو ني کن ادماني كميسا کاليسا اكا تا اي کن ابسي ايو امن نموت تن اچي كيسا جران چالا نساني لميلي اتوپيا اكا تا اومالن ايري رام ti itigafatama IOM ni kanta ani Abdusatir Isovi akka ibsanitti bidruwalla mana mottan soddoma fi ani imala akka turani baramu isamir kanessani bidruwan biro lamammo namottan ibbato ko shantama ta'an ulfeuni sani akka inolle dubbataniru itigafatama ankun akka madda odu agency France Press timanitti namottan ibbato ko fi saddettami torbata ani bishanke satti idemuni sani hinolle bidruwan kana kesa lamile Ethiopia turani alattisi namottan shani warrem bidru wan sana o faturani lamile yamani yemuta anin kanella kofsi sani shantami torbata ummo dubartota akata an himameram maddi odu associated press gama sati nakagaba sittim namottan amma matti inargam nekesa ibato kofisa detami toko kanta anu lamile Ethiopia yemuta anu shanimmo lamile biya yamani hojjattoni ayo yemenni Djibouti kesaman ifatani namottan lubbu dan jirani bararu dafi yali gocha akajiran kan ibsani ittigafataman AOM lamile Ethiopia kara Djibouti tene gara yemenitti imalanu amma yu lakofsi sani dabalade makajiru imanirum karan imallikuni ittitasifamu addunya raba kota balakabesa ta ankesa isato koffa yemutau barakuma lama diddami afurina mottan Djibouti ram imala balakabesa ta ekanatasi sankesa kuma jata makanta anu imala isani tumurudani yemenini senanirum akagabasa IOM mettim namonni dibashane fi shantami saddeta anummo galana ratti lubboni sani darberam imala harka caalani sababadi nagdeetin walqabate taasifamu kanani harka sadi keessa arkitokko dubartota akkata ani kan ipse IOM jiadarbe keessa bidruntokko galana keessa didi muusaatin kan kae lamileen Ethiopia digdamni duunsani galma usa akka ipse maddi odu agency France Press gabasera
biye Faransa imagala Paris ke set bombin bara walwaransa addunya lamma fature argame sochi gigejiba dankejira
dabanni gejiba babura biye Faransa jimata harra akabe eksisetti nanno bufata babura gardino di jedamutti bombin bara walwaransa addunya isalamma faf ittifayadama mature jedame itto hinoin wan argame fi gejimni babura nanno kambiyale sati fi kane biyottananno akka dabbatu dirkisi famera dabanni gejiba babura biye Faransa bombi kana ilalchi Sudan fula media hawasa exirratti gejimni babura Faransa ni biyottan Europa biro wajjini walqunnam sisusim akkad abbatu taasifamera akkad abbanni geejjiba babura Europa fula marsariti isaa rattibeksizetti babura wan Paris irra kaani gara magalota Europa ti maluf turan sadin karorri imala isaani akka hafu taasifamera
Presidentin United States Donald Trump garen Hamas lamile Israel humnan qabate jiru akka gaddi gaddi su akke kachisani jiru.
Donald Trump robid en gadda lamile Israel warrento anno Hamas jalam yenya kana galakki saman kessa ammato ko wajjini ni erga walargani bodam garen United States abata shoror kessumma tifarrajde Hamas lamile Israeli umnam butejiru hunda atattamani galakki subannan gati ittibasuf de majechudani ifsunisani be kamera jechi sani gati ittibasa jede kun malakata e odugabastotani kangafatamani Donald Trump namottan Hamas arka walababani ammato ko wajjin hasa u isani fim halasu kanne sahama namu indande nyake sajira chaturu isani akka hittiman dubbatani wanta udemu ni argitu jedaniru dubbi mangare Hamas wa ena mottan gadlakisu irratti ibsa kennen ademsi namottan butamani towanno sajala jiran gallakisu akata wali galte dukasa dabutin qofa jechudane ibsaniru United States gare shoror kesumma tiramadde wajjini ni mari akain tasivne ijanno qabattu sim bulchinse Donald Trump garu gare shoror kesumma ti farrajame Hamasi wajjini ni akakallatti dan dubbachuuf jiru Trump mirkane saniru bulchinse Donald Trump ango adda kam presidentumma fayyadamudani ittu congressi tiyate him mirkanain torbankana dollara bilioni afuri Israeli fi ergo isa beksizera Israel dilbata darbe kaase gargar sina momati fi boba'an akka Gaza hinsenne kara gara Gaza tige su hunda cufuni she gabasamera
odu kenya tanuni mo biro ngali bulchin sa magala finfinne kaffalto ta gibra kanen bayin nisani jatami lamatan kan idan gibra bri biliona sadi qabte lamatawtu irrejru jale ajaja dorki biya ala ka himbane taishu irrtibasu ibsera director communication biricha obbo saunnat ayela sagale amerikati akka himanit birich ajaja dorki imala biya ala irrti akasan hindemne basun cinattis tarkanfi bulchin fuda chajirachus ibsaniru ba dimakana kan ilalen ogesi sera tokko kan sagale america yadasani kennanimmo difama birich ugura kanarat kaudaf ango lapsida nisaf kenname qabatus difama gara odubratti dabarra wagadar bekesa addunya ratti mirgi dubartota bodatti harkifachusa gabasni dabata motummo tagamto mani bekse jira bafkadun halattanun nuttim
dabanni motummo tagamto mani gabasa kame sakale sabase kesattim sababa adem si demokrasi bodatti harkifatefim sababa ibaji jira makillen satin kankae biyottan addunya afurkesa biyato kokesattim mirgi dubartota akkabo datti debie erejram lafinni raka wan demokrasi wal kutumma sala ratti iba akka ume kanibse gabasni kun gare wan farra mirgam dimmota mirga dubartota irratti ijota ani kannen yero era turani diga jirachu isani ibseram erga wali galte be jingi isa barakuma kuda sagale fi sagaltami shaniti asin lakofsi dubartota parlama biyottani kesatti hirmatanu dachadani dabalu isa kan ibse gabasni motummota gamto mani kun lakofsi dubartota faida egum sahawa summa barakuma lama fkudani fi barakuma lama didami sadi kesatti dabalu sim amma si dubartoni fi ijolle wandurba biliona lama taani egum sahawa summa akka argacha hinjire beksiseram Iben COVID-19 walitti bu'iinsi jijjiiramni qilleensaatii fi teknoolojiin haaraan amma mul'achaa jiru kan akka sammuu namtolchee walqixxummaa saalaa irratti dhiibbaa mataa isaanii uumuu isaanii gabaasni kun dabalee ibseera. Akka gabaasni kun itti dabalee ibsetti waggoottan kunnan darban keessa hokkorri saalaa dubartoota irratti raawwate dhibbeentaa shantamaanii kan dabale yommuu ta'u kanneen hokkorri kun irratti raawwataman keessa dhibbeentaan 95 ijoolleewwan durbaa akka ta'anii galmaa'eera. Bara 2023 dubartoonni miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 12 bakkaawwan walitti bu'iinsi irratti adeemaa jirurraa fageenya kiiloomeetirii 50 irratti kan jiraatanudha. Kunis isa bara 2010 tureerraa dhibbeentaa 54 kan dabaleedha. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma dubartootaa irratti ba'e kun yaada karoora bal'ina qabu dhiyeesseen walqixxummaa itti fayyadama teknoolojii haaraa tarkaanfiiwwan jijjiirama qilleensaatiin walqabatan iyyummaa xiqqeessu. surrati hirmanna dubartoonni horata irratti qabanu guddisuun hirmanna dubartoonni dhimma hawaasummaa irratti qabanu dabaluun tarkaanfiiwwan hokkoraawwan dubartoota irratti raawwatan hanqisuudhaaf fudhatamanu akka gargaaru beeksiseera.
Kanoro dofajirtan kun sagale Amerika saganta afan oromoti gara saganta lekenya harraf kindefanetti yo mudabarrumo gabasni forumi dinagde adunya akagarsi sutta adunyan gutumma gutut sirna walqittumma cornea hojira ol chuftil maman wogota dibatokof sodoma ol ittifulata jele kunis dubartoni fi ironi damewon jirenya hunda kesat walqita gumachuf kanjalula guyan bori march 8 guyan dubartota idila dunya kanit kabajamula gabasni kanita ne diatu dimakan ratti kanti yefate kuno sodamale jirachu fi wanjalaton hojjechu jirenya mirna aisha scientist in iraq yeroshe kanittimo tabattu mesha muzika kantat jirenya she america kesa kanipsitu.
So the situation for women in Iraq is
Ali Dubarton Iraq is jiran kan America kesa jiran wali nero ilalam garagarumma gudda qaba.
Aishan Iraq kesa ter gabarno ta she degree jal qabatu murte umuri she digdemi lamat barakuma lamafku lashanit kan gara United States tirufte barakuma lamafku atorbatimmo University Colorado ra degree lamafan gosa barnota sale fi molecular biology in ebifamtetti umarrettis ogesa meshale laboratory karrawi fi kulkulina meshale yala akasumas meshale bro mirkane suf qoranno gaggesu kesatti leinjer gatte erga leinji shefu datten bodas ogetti deme kanataun hojjechu kane galte United States kesatti mo carra bilisumman ogumma mesha muzika drami tabachu kanargatte Aishan carra biyeshetti narganne konserti wani fi festival otaratti mesha kanan muzika tabatti.
Imagine a metal drummer like me in Iraq
playing. Yadi Iraq kesatti kanaka ko mesha drami tabattu sila amanti tokko kesatti naramadu.
March 8 guya dubartota akaydila dunyatti kabajam guya injifanno won dubartoni hawasumma dinagde aada fi siyasa kesatti galmesan ittiyadata mula dabata motumo tagamto manitti dubbi himtun dubartota Paloma Escadero guyich kabaju jechun jirenya dubartota foyesuf caalatti wan hojjetamu qabu hinjiru jechu miti jetti erga emailin hala kanan barresiten akkas jela dubartoni roga hundan jechun kara dandamun walqittum marra kan fagatan weera la covid kul asagal dabalate wal waransota fi jequm sota umaman kesatti yero hunduma jel qabarratti fi hala hamateen kan min aman dubartota ta uisani hubachu dandeenya Aishan tola oltumman dabile bu afino jenne kanen as america kesatti baqattota dubartota fi daimman gargarani fis ni hojjetti saganta tokorratti Aishan Tatiana Stratilat kan weera Russian boda Ukraine ragara America tibakatte argatte dimmota immigration irratti gorsa kennite tifis ishenis mucha adera chef dabarsitetti halli jirenya dubartota Ukraine kesa fi kan Iraq wali adda garu qabson dubartoni hojiwwan aadawan himbaratamne kesa baun fiitan bauftaisan akka addunyaatti wal fakkaataa jetti Stratilat baqattuun Ukraine irraa dhufteetti.
Ukraine as well as here there are not a lot.
Ukraine keessatti akkasumas asitti dubartoonni sheefii yookaan hojii nyaata qopheessuu hojjetan baay'een hin jiran baay'een isaanii dhiirota faallaa kanaa mirkaneessuun salphaa miti.
Itti labaluunis dubartoonni biyyoota garaa garaa irraa dhufan wal gargaaruu fi walirraa barachuu akka qabanis jabeessiti.
After my immigration journey to USA,
imala ko kan baqattumma gara United States itti na taasise booda hojii nyaata qopheessuu yookaan sheefii ta'een jalqabe University kutaa Colorado keessatti daree barattoota nyaata qopheessuu nan hoggana restoraantiiwwan yookaan manneen nyaataa naannoo fi obboloota koo Ukraineota kutaa hawaasummaa garaa garaa akkanaatti nyaata qopheessan nan barsiisa akka dhuunfaattis nyaata qopheessu yookaan sheefumma nan barsiisa jaalala nyaata qopheessu ani qabu dubartoota biyyoota garaa garaa irraa dhufaniif qooduun kiyya gammachuunaaf kenneera.
Guddina kalaqa teknoolojiif galanni haa ta'uuti dameen ogummaa Aishaaf filannoo ta'e guddachaa jira isheenis bakka yaadde sanatti argamu isheettis gammaduu himti.
I've been very interested in aerospace and aerospace technology.
Technology aerospace fi aerospace irratti fedi guddaa waan an qabuuf dhaabbilee hawa kanneen akka SpaceX fi NASA hedduu waliin wal qunnamuun meeshaalee mana yaalaa sirrii ta'e keemikaalota murtaa'an xiinxaluuf akka filataniif gargaaruu danda'eera. Hojii naannan hojjedhu waan isaan gara hawaatti ergan yookaan hawaa irraa gadi ergan
Gabaasni foorami diinagdee addunyaa bara 2024 bahe akka agarsiisutti walqixxummaa koorniyaa diinagdee keessatti hirmaannaa fi carraa qabaachuu ga'umsa barnootaa fayyaa fi siyaasaan hanga'uu guutummaatti irra ga'uuf waggoota 1934 tilmaaman dhaloota 5 fudhataa jala.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo biyyoonni Arabaa egeree Gaazaa ilaalchisee karoora Masriin dhiyeessite simatanii jiran hawaasni addunyaa karoora kana akka deeggaru waamicha dhiyeessaniiru. Israa'el Hamaas egeree Gaazaa keessatti gahee tokkollee qabaachuu hin qabdu jetti. Gabaasa Liindaa Graaston Yerusaalem irraa gabaasa ergameeru tujubee tokkotti dhiyeessa.
Sadhaabu Israa'eliif kan shororkeessummaan moggaafame Hamaas shakkisiisa waan ta'eef hoogganoonni Arabaa kibxata kaleessaa Kaayirootti wal ga'uudhaan egeree yeroo dheeraa kan Gaazaa irratti mari'ataniiru. Karoorri Masriin dhiyeessite kan hoogganoota Arabaa kaaniin wal ga'ii kan irratti raggaasifame abbaa taayitaa Faalisxiin koree hayyoota Faalisxiin walaba ta'an waliin ta'uudhaan Gaazaa deebisanii ijaaruu keessatti ga'ee adda durummaa akka fudhatu gaafatee jira. Karoorri kun humni nagaa eegsisu ka tokkummaa mootummootaa ji'oota 6 Gaazaa keessatti akka dhaabatullee gaafateera. Gaaffii jalqabaa Israa'eliif kan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'e Hamaas hidhannoo hiikkachuu isa jedhuun kaasne Geershoon Baaskiin jaarsa araaraa kan Israa'el duraaniiti.
The Hamas leadership outside of Gaza has made it quite clear for months already that they are willing to give up governance in Gaza.
Hogganni Hamasii kan Gaazaa dha ala jiru baatileedhaaf hin bifa ifa galaa ta'een bulchiinsa Gaazaa keessaa dhiisuudhaaf fedha kan agarsiisan ta'u paartii isaanii irraa kan hin taane mootummaan siviiliitii fi ogeessota bulchiinsaa of keessaa qabu akka hundaa'u barbaada. Gaaffin jiru garuu waa'ee meeshaa waraanaatii fi humnoota waraanaa isaa sirriitti hin beeksifne.
Hogganaan Hamaas Saamii Abu Zuhirii akka jedhanitti dhaabbatichi meeshaan hiikkatu yaadichis fudhataman qabu. Baaskiin akka jedhanitti filannoon biraa waan hin jirreef Hamaas Gaazaa keessatti lafa deebisee to'ataa jira.
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza.
Yaaddoon koo hogganaani siyaasaa Gaazaa keessaa namni tokkollee kan hin argamnee fi hogganoonni waraanaa duraanii waraana sana keessatti Israa'eliin waan ajjeefamanii fi yeroo ammaa hangorra jiraachuu isaanii beeksisaa dargaggoota kanneen ga'eessota haaraa filachuu fi dandeettii maallaqaa qaban doolaara 200 kennuudhaanii uffata dambii. Fi qawwee kennanii fi kanneen humna waraanaa deebisanii ijaaranuudha.
Hogganoonni Arabaa kanneen gumii Kaayiroo irratti argaman martinuu karoora Tiraamp kan Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa dhuunfattee bakka bashannanaaf jireenyaa gochuuf lammiiwwan Faalisxiin 2,000,000 immoo biyyoota Arabaa ka biroo akka dhaqaniif dhiyeessan fudhatama akka hin qabaanne irratti walii galan. Waraana baatilee 16 mancaatus lammiiwwan Gaazaadhuma keessa turuu jedhan. Faallaa kanaatiin mootummaan Israa'el karoora Tiraamp simatee jira garuu filannoo dhiyeesse hin qabu. Xiinxaltoonni Israa'el tokko tokko bulchiinsa Faalisxiin walaba ta'eef filannoowwan ni jiraatu jedhu. Joonaatan Reynold kutaa barnoota siyaasaa kan yuunivarsiitii Baar Iyaan hoogganu.
In place of Hamas would come a non-corrupt moderate.
Bakka Hamaasii namni mala ammaltummaa keessaa hin qabne Palestaayinoota keessaa kan yaada madaalawaa qabuu fi kan gaaddisa abbaa taayitaa Palestaayim jalatti bulchaa ta'uu danda'u ture. Garuu abbaan taayitaa Palestaayim kan kallattiin West Baankii geggeessu kan akkan mala ammaltummaadhaan guutame bulchiinsa isaatti dadhaba kan ta'ee fi kanammallee akka malee finxaalessaa ta'e miti. Namni akkanaa immoo jira. Maqaan isaasiin Salaam Faayidaa jedhama.
Salaam Faayad hayyuu dinagdeef muummicha ministeeraa Faalisxiin duraanii ka dhuunfaadhaan filatamaniif mala ammaltummaa abbaa taayitaa Faalisxiin irraa of fageessaniidha. Tokkummaa Emireetota Arabaa Gaazaa deebisanii ijaaruuf ka barbaachisu doolaara biliyoona 50 keessaa hanga tokko gargaaruu danda'u waliinillee walitti dhiyeenya qabu.
yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ji'a adoolessaa dhufu keessa Rippaabilikiin Giddugaleessa Afrikaa bara 1988 booda filannoo biyyaalessaatii fi naannoo taasisuu fi karoorfattee jirti. Filannoon kun hundee wal dhabdee Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa keessatti irra deddeebiidhaan uumamu xumuruu fi gumaacha qaba. Dhaabbanni biyyattii keessatti nageenya mirkaneessuu danda'u garee naga eegdota dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa qindoomina tasgabbii kallattii maraa kan Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa Multi Dimensional Integrated Stabilization yookiin MINUSCA jedhamudha. John Kelly dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qonsila ministeera mootummaa Yuunaayitid Isteetsi. Ergaa kanas kan dabarsanii isaani.
MINUSCA plays a vital role in creating conditions conducive to peace and economic development.
MINUSCAan dhiyeenya kana galmaa'uu sagalee kennitootaa deeggaruudhaan filannoo naannoo fi qophii taasifamu keessatti abbaa taayitaa filannoo biyyaalessaa waliin hojjechuu isaatii fi nan galateeffadha. MINUSCAan haala nagaadhaa fi guddina dinagdeetii fi mijatu uumuu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Hojiiwwan ergama kanaanii dursi kennamaniif galmaan ga'uu fi tumsi MINUSCA kan mootummaa Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa fi uummata naannoo gidduu jiru daran barbaachisaadha. Gareewwan masaraa mootummaa Raashaa Kireemiliiniin deeggaraman warreen nuti michuu nageenyaati ofiin jedhan warreen aangoo Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa xiqqeessaa fi nagaa miidhaa jiran. Kaayyoon isaanii inni jalqabaa qabeenya Rippaabilikii Giddugaleessa Afrikaa guddina biyyattii keessatti homaa tokko itti hin gumaachin saamuudha. MINUSCAan milkaa'uu kan danda'u imaammanni dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni obsaan wal danda'u yookaan zeero tooleraansii jedhamu guutummaatti hojiirra yoo oole qofa. Yuunaayitid Isteets qooda fudhattoonni hidhatanii jiran hundi meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii adeemsa nagaa irratti akka hirmaatan gaafatti. Mootummaanii fi mormitoonni siyaasaa filannoo naannoo seena qabeessa ta'ee fi baatii adoolessaa keessa taasifamuuf jirutti wal dhabdee hir'isuudhaaf marii ifa ta'e akka taasisan gaafanna. Jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteets ergaa dabarsuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Namoni sababa kirkira lafatin godina shawa baha ana fantallera bukani tijran kirkira lafatin kaysani ra bukau chenatis belaf sati la majra jachutin gargar sada busani himu galmo dawit dabalatan nutim
Orsi sebulton ni jiwata sanan darban sababa kirkira lafa gudina shawa baha ana fantalle gandota gara fantalle timarsani jiran kaysa bukani jiran rakina ankina gargar sa ori nisani si honge da mida majra chu himani jiran obobula fantalle amma dandi matara da gara da mafidurra ganda ilala kaysa mati sani uli mbufatani akajiran dubbatu
Wain kirkira ga zila kirkiru ma niti orsi sebulu ada ori jinne nama jinne walu manga toso ina lafa kanarra kaya gari akati dangala kana wal kabate ga kana bugara jala bukan hongem bonati si kirkir wal kabate ori sinam dilen bakaduran gurura buka ewan baevga ildilen ori ni dajir ti wanna funa nyadulen kabu warri duram wan baken de dangara fantal kabale torba buka buka to sanafu kabale torba san eddo nyaton sarra buka e horin de la saati lame Nanilin aku mesen saat ini ni amala jiragai.
Ganda rokar sara buka ukan iman obu bulani jiratun ni gandi nak kailala nak aedu banti fiko obu buka ani kanggar amerti kanggar bosit tiba cuipsani kerkeri lafati fionge wal keperu fe hori le nurka aji sajra ajaran.
Mati nggak sila orang itu buka ega mukmajala tiba itu muka kupasa acumat gawan jurun jirasa jiraman. Orin alam ni dalam jadi nuan dumar en don kuno baka kam full itu semua kuma kongkor agul itu mesti tega orang yang tuan dah beri karena ni dalam jira.
Orin sini radu teti amazin.
Nanti orang kan agak dulu agak disinulle illah kono beg. Abah reva kenya di bawah jika bukan ibu jalan jute ibu kunoille dua orang jiru tuhar narsen ina dam ni ni jiru sih karena orang aga dumar jira di sih kadu ekhijiru solo kita. Walaupun orang lepas wanya, tungkam lepas mesti kira dale.
Obo jima fentalis, orsi sebula erge ke buka ani jala magan tau himan.
Oh, ama dani ni kerja ni, jadi untuk tuan kira, amma jangan jauh orang, mesti orang berasa begini naya. Orang ni nua dani sebab orang ni, orang ni sani orang pun kaji, kerja dia kerja untuk kerja dia wah. Agar dia wah, agam kamu tuan kamu tu dia itu dia sama orang ni nama dia. Kongen nama ni hanya karena angga musim zaman sekarang tak mahu yang mahal.
Hori ke sana gam sim jalami dari emak fakinya fizin.
Amalan lagi lah ni itu faham.
Re holiye warakano.
Tanpa mengidamnya doa yang oleh
diri. Sinjala ama hola freya gam ti sinjala dua gayonan.
Jadi re ya sama ada oleh diri zaman.
Ubujumana kasuma sobu bulan, maati edu arkati kabatani aka buka andubatu. Gargar sana muma, namota buka anide atu ila alchises, akas jadu. Ubu bulan, dursayo dubatan.
Lera sajin kaba, lera sajir jolle kutankabdulle nijirti namaji shanshankam. Gargar si kayaada amoti, atigaru unuma dufaga aiga, namani buka aiga, agadan dani shiruman yonno jammalera nasana mango. Amma ilalan anno majida gara asan shubba iraja. Kami mungkin nanti jadi semua suntakan orang ini.
Akami tu jira thayar ture.
Maluan ma, kami jiran harkam, kami jira thayar ramai amma madaran orang ini. Amma daru asasi guru ane jadi nanti kungur saja jira. Akaung jadi ma, macam sila jiran huri wabun anu tu kisah anak sudah terjadi tu. Ejo asal si ini tu ejo apaungno bahari insan kanan tu dia jira. Kemudian dia kanau baru alda sebab hari ini saya sudah.
Segala Amerika seganta afan Romo wan hurduf tanif gudda gune singgala tefanna kesumesan harran mitukufkadu seganta lekenya harra gula lutin namodan di tegestegame karator media le hawasati tamsasunifi ngusu tamre ogesota studio marawalin tawutin producer kenya ratore halkangari torbangari